Nai moto enwao,
ndi manga moto enwao,
awuri hamitere enwao,
pani kose entere enwao.
Wasa.
Kwani kujonge?
Batungwe.
Na koloni.
Kwani kujonge mata? Away.
Ngusha manga makali.
Akuri nyoma neta da makango pantada.
I dance. Superstar mana nai. Ndugu dini. Shetani zombi, fupi punsap, awani wan, na basi grenda. Taita lipidu boy.
Wiki paka ya chabiki kunyode mikono. Shangamua paka ya shonde panadi murono. Kabigu tima chabiki kunyode mikono. Kungupa kirimuti kungu miliki masomo.
Nikatenda show,
hanguna jugulanga. Na manja kumaulo makono vani ngwandanga.
Ulanda nalipuda gweka yangu. Kila wakati ngulipude na lavangu. Pangu pita momo, mangu pitire nangu. Vankona kinga kwa vanakoja dinga jude.
Haya vangu soma, etu tenda vankona. Kwa ya bii tisha tujimuli maguma.
Haya vangu soma, etu tenda vankona. Kwa ya bii tisha tujimuli maguma.
Hoya vangu kwata, muziki wagi sasa. Kustudu jumana huka vangu kama pati.
Haya vangu kwata, muziki wagi sasa. Kustudu jumana huka vangu kama pati.
Wajinga wamelikosa, wamelikosa. Baba wanavuja. Wajinga wamelikosa. Baba wanavucha, wajinga wametikosa, wametikosa. Baba wanavucha, wajinga wametikosa, sababu wanavucha. Mangu pe ulanda wa vajanja, nguvele petu mchanga muwapayanda.
Mangu pe ulanda wa vajanja, nguvele petu mchanga muwapayanda.
Mangu pe ulanda wa vajanja, nguvele petu mchanga muwapayanda.
Mangu pe ulanda wa vajanja, nguvele petu mchanga muwapayanda.
Whip up. Young, eh?
Take on a man. I'll talk on a man. $1. $1. We enjoy. But don't wait.
Away! Gari ya makani wendu wa kusigina. 47 ili dira kalabina. Tutenda babu mwendu mutandanga ntima. Badongwina na kala kuni nkumimina. Kanda badu wa itwela. Bashiri mevana no meneva mkusa tela. Twela, kula nina bela. Makamanda kune nero vangu kanga vela. Away! Yendi bandika bandu wa 04. Bandu wa posi glenda vanashi valodi shambatula. Vajongi, tupa kwa kili waka none. Kwa ebiti mabama mpade namba waka soo. Kwa kibu mana wa zimbongoro.
Makali.
Bebeshi tinya dongongoro. Kabishi balugwa na kuimbavo.
Ndombi Michelle wana mani Kolega masa waku jona Jaiva Kaka Gometi We Chicago Makwava Boy Lima Ray Tobi Tupena Paloja Master Sadoki Fozo Shiputula Ray Nikujonge
Wajinga wamedikosa, wamenikosa, babu wanavucha. Wajinga wamedikosa, sababu wanavucha. Wajinga wamedikosa, wamedikosa, babu wanavucha. Wajinga wamedikosa, sababu wanavucha. Wizu vangu pe ulanda wa vajanja, nguvele petu mchanga muwapalyanda.
Vangu pe ulanda wa vajanja, nguvele petu mchanga muwapalyanda.
Vangu pe ulanda wa vajanja, nguvele petu mchanga muwapalyanda.
Mupeulanda wabajanja, nguvele petu mchanga muwapalyanda.
Ndumi usha faza wanitumba, marakati wapaseni. Mtambu sambaza mani, shukwa fundi wa matugani. Wentoko, majibi wanaman, Harry Bush, konka wanaman. We Franco, Lugu Lukamba, Boy Lionel. Marley Naive, Kagawa, Yuki, African Ibu.
Choir mix sound.
Which makes my cardio a down center.
When you're young, you're